waddere be leddi Niger naata e goldugol kulle daajinoje beengude endan dum wonno ko horebe cellal gonno tewta leddi Niger no jeya e kaldal narra ko wada wagadugu ko wite ICPO don du kandan hojama dow rewbe miliyoji kemi tato tawe golditiri e kulle indaade endam do ya dubu jinaade de chapan tati der leede jeenay kaloje dengal francier jiaade le CDAO Mariba horejo narral wagadugu gal endam
ce nouvel objectif
rewbe miliyoji jeego e kemi joy kambe kani nawtoro e osi gida amma gollidol ummatore no wodi nafaka sanne der jaman o mo gonden gande leede men ko watta pecce chapan de jeego e joy do herme fu no ummatore be buray dubbe nogay e joy denne no handi be gatte der osi gila
pirto ko etindi wadama dum waddi barke majju sanne sabu rewbe sukabe rewbe hewbe no gonno gollitira e kulle daajinoje beengude endan nani ko kambe gollidobe safare dido be bi
mi goldita na safari hadore neddo hojja redu ko wattete e namre jungu gam mi hisa ko redu ko mi muyanay
jule
proba mo worbe gattata kam mi buri yidde gam hakkilo an no fukkoto ko wattete e namre jungu kan gattammi gam dum no fawti nan kam e yahu warta der loktoroji ko dubi tati gattammi kando worbe gidi
implano
dabar odo ni horebe cellal no wattinde sembe sanne madame Nazif Nana madame ton agadez kanko woni horejo fi on enda
l'intérêt de ce contrat
ko safari ko hadata neddo hojja redu no lawol ko hissin tabi be kojja e redu ko be muyanay ko wakkati jugon no wattabe dir lipor redu ko jol safari dedo no wattan dawre hakkune beyngo no hisina neddo heba sadarma wakkati natawere to dinki
elo jiye duminade no gaydidi jande gon wada der leydi hollike durugol rimugol rewbe leydi Niger do endam buyte ke sanne gando jomno wano hedi bibbe jeddo yaade jetto duminade 12 duminade didi e noga e godi jomum burta bibbe jeegon ko rimoto don du ko waddi don ni wonno golduggol e safareji nemnoji adorredu e ko nandi e mudum yaade sukabe leydi Niger.